Essula ey'ekkumi n'emu. Awo Abayisirayiri bonna ne bakuŋŋaanira eri Dawudi e Kebbulooni nga boogera nti, Laba, tuli ba ku magumba go na mubiri gwo. Mu biro eby'edda Sawulo bwe yali nga ye kabaka, gwe wafulumyanga n'oyingiza Isirayiri. Mukama Katonda onaakugamba nti, Gwe olirunda abantu bange Isirayiri, era gwe oliba omulangira w'abantu bange Isirayiri. Awo abakadde bonna Abayisirayiri ne bajja eri kabaka e Kebbulooni. Dawudi n'alagaana nabo endagaano e Kebbulooni mu maaso ga Mukama, ne bafuka ku Dawudi amafuta okuba kabaka wa Isirayiri ng'ekigambo kya Mukama bwe kyali mu mukono gwa Samwiri. Awo Dawudi ne Isirayiri yenna ne bagenda e Yerusaalemi, ye Yebusi, era Abayebusi be b'omu nsi eyo baali eyo. Awo Abayebusi ne bagamba Dawudi nti, Tojja kuyingira muno. Naye Dawudi n'amenya ekigo kye Sayuuni, ekyo ky'ekibuga kya Dawudi. Dawudi n'ayogera nti, Buli anaasooka okugoba Abayebusi y'aliba omukulu era omwami. Awo Yowaabu, mutabani wa Zeruyiya, n'asooka okulinnya, n'afuuka mukulu. Dawudi n'abeera mu kigo, kye baava bakiyita ekibuga kya Dawudi. N'azimba ekibuga enjuyi zonna, okuva Emiiro n'enjuyi zonna. Yowaabu n'addaabiriza ebitundu by'ekibuga ebyasigalawo. Dawudi ne yeeyongerayongeranga okuba omukulu, kubanga Mukama ow'Eggye ng'ali naye. Era bano be baasinga obukulu mu bazira Dawudi be yalina, abeeraganga b'amaanyi eri ye mu bwakabaka bwe wamu ne Isirayiri yenna okumufuula kabaka, ng'ekigambo kya Mukama bwe kyali ekya Isirayiri. Era guno gwe muwendo gw'ab'amaanyi Dawudi be yalina. Yasobeyamu, omwana w'Omukakumooni, omukulu waabo 300, yayimusa effumu lye okulwana n'ebikumi 300 n'abatta omulundi gumu. N'oluvannyuma lw'oyo, Eriyazaali, mutabani wa Dodo, Omwakowa, ow'okubasajja ab'amaanyi 300, oyo yali wamu ne Dawudi e Pasudammimu. Era Abafirisuuti ne bakuŋŋaanira eyo okulwana. Awali omusiri ogwa Sayiri, abantu ne badduka mu maaso g'Abafirisuuti, ne bayimirira wakati mu nnimiro ne bagulwanirira, ne batta Abafirisuuti, Mukama n'abalokola n'okuwangula okukulu. Awo 300 ku bakulu 300 ne baserengeta eri olwazi eri Dawudi mu mpuku ya Adulamu, eggye ly'Abafirisuuti nga basiisidde mu kiwonvu Lefayimu. Era Dawudi yali ali ku kiddukiro mu biro ebyo, n'Abafirisuuti ab'omu kigo nga bali mu Besirekemu. Dawudi ne yeegomba n'ayogera nti, Singa wabaddewo ananywesa amazzi ag'omuluzzi olw'e Besirekemu oluliraanye omulyango. Awo abo 300 ne bawaguza mu gye ly'Abafirisuuti ne basena amazzi mu luzzi olw'e Besirekemu olwaliraana omulyango, ne bagatwala ne bagaleetera Dawudi. Naye Dawudi n'atakkiriza kunywako, naye n'agafuka eri Mukama n'ayogera nti, Katonda wange akiddize eri gye ndi nze okukola bwentyo. Nnyo omusaayi gw'abasajja bano abavudde mu bulamu bwabwe, kubanga bagaleese nga bavudde mu bulamu bwabwe. Kyeyava agaana okuganywa. Ebyo abasajja abo ab'amaanyi 300 bye baakola. Era Abisaayi muganda wa Yowaabu ye yali omukulu w'abasatu, kubanga yayimusa effumu lye okulwana n'ebikumi 300 n'abatta, naye atiikirira ku basatu. Kwaba 300 yalina ekitiibwa okusinga ababiri, n'afuuka omukulu waabwe. Naye n'atenkana 300 ab'olubereberye. Benaya, mutabani wa Yekoyaada, omwana w'omuzira owe Kabuzeeri, eyali akoze eby'amaanyi, oyo n'atta batabani ba Alyeri owa Mowaabu bombi, era n'aserengeta n'atta empologoma wakati mu bunnya mu biro eby'omuzira. Era n'atta Omumisiri, omusajja omuwanvu ennyo, obuwanvu bwe emikono 5, era Omumisiri yali akutte mu ngalo ze effumu eryali ng'omuti ogulukirwako engoye. Yaserengeta gy'ali ng'alina omuggo, n'asika effumu n'aliggya mu mukono gw'Omumisiri n'amutta n'effumu lye ye. Ebyo Benaya mutabani wa Yekoyaada bye yakola, n'ayatiikirira ku basajja abo ab'amaanyi 300. Laba, yalina ekitiibwa okusinga abo 300, naye n'atenkana 300 ab'olubereberye. Dawudi n'amufuula omukulu w'abambowaabe. Era abasajja ab'amaanyi ab'omuggye Asukeri muganda wa Yowabu, Erukanani, mutabani wa Dodo owe Besirekemu, Samosi, omukaloli, Kerezi, omperoni, Ira, mutabani wa Ikesi, omuteko wa Abiezeri, omwanasosi, Sibekai, omukusasi, Irai, omwako wa Makalai, omunetofa, Keredi, mutabani wa Bayana, omunetofa, Isai, mutabani wa Libai, owe Gibeya, owe kubana ba Benyamini, Benaya, omupirasoni, Kulai, owe kubuga, owe Gasi, Abieri, omwaruba, Azimaves, omubakalumi, Eliyaba, omusaluboni. Batabani wa Kasemu, omugizoni, Yonasani, mutabani wa Sage, omukalali, Akiyamu, mutabani wa Sakali, omukalali, Erifali, mutabani wa Uli, Keferi, omumekera, Akia, omuperoni, Kezulo, omukalumeri, Nalai, mutabani wa Ezubai, Yoweri, muganda wa Nasani, Mibukali, mutabani wa Kaguli, Zereki, omuamoni, Nakalai, omberosi, Eyatwali langa Yowabu, mutabani wa Zeruia, ebyokulwanyi sabye, Ira, omuyisuli, Galebu, omuyisuli, Uliya, omukiti, Zabadi, mutabani wa Akulai, Adina, mutabani wa Siza, omulewubeni, omwami ombalewubeni, na amakumi asatu wa muna ye. Kanani, mutabani wa Maka, Neyosafati, omisuni. Uzia, omwasutalosi, Sama ne Yeyeri, batabani wa Kosamu, omwaloweri. Yediyayeri, mutabani wa Simuli, ne Yoka mugandawe, omutizi. Erieri, omumakavi, ne Yeribai, ne Yosavia, batabani wa Erunamu, ne Isuma, omumowabu. Erieri, ne Obedi, ne Yasieri, omumezoba.